this.
Sound it.
Regenerating thing again. One time again.
This is walk one bread up. Tell him again. Hide in the wake up and run up the tin and jump on the coupe and pipe. Why ask again? Hiri. And I'm a so tiku kankai. Kukankai. Nati laidi ya kufai. So tiku kankai. Kukankai. Nati laidi ya kufai. One time again.
Maso tima kanka paka ilile. Yalimbi blanka ya tita nile.
Oh blazi, mdazi. Deka nikaye ni jembe yanga basi. Nima hasa kutindi pese pepa. Ma block nika sesa wawawa mpepa. Holo akambe, holo achere. Nabola life yanga ikubepa. This is walk one bread up. Tell him again. Tired in the wake up on the 15. I jump on the coupe and pie. Why ask again? Hiri. Bando hasa tiku kankai. Kukankai. Nati la hiri ya kufai. Hasa tiku kankai. Kukankai. Nati la hiri ya kufai.
Seka, one kazi venda, walk one bread. I'm better than your pepka.
Mango pimpa,
kuzi ya lauto. Mami pas jimbo, bolang kusaga kusu.
Kamafika nika walk one bread up, tell him again. Tired in the wake up and run up the tina. Jump on the coupe and pie. Why ask again? Hiri. Bando haso tiku kankai. Kankai,
nati la hiri ya kufai.
Kusotiku kankai,
nati la hiri ya kufai.
Me day 6 to 6, man le boiling sun, yeah. Trying to provide for me got balance on, yeah. Kaza sama chite kuso wa tata mufoni. Daily ni makala pangodi. Ife haso ti makanka nga de ride ya kufa. Kapanda kufe pasi upeza ya ufa. Times are rough and I mana go rafa.
This is walk one bread up. Tell him again. Tired in the wake up and run up the tin. I jump on the coupe and pie. Why ask again? Hiri. Bando haso tiku kankai. Kukankai.
Nati la hiri ya kufai.
Haso tiku kankai. Kukankai.
Nati la hiri ya kufai.
Again.